High Life Empire. Mr. Wazy,
remember where you come from.
Edigang and
music published, don't see
me always Papa Shop. Namani Gazi, ah, fresh Dumbo, Achan, Sana.
Chalila na bagai guy, tazunguluka yonse lo mabai. Tazipeza kuno mwe just folesha. No start atona monga mo wazat folesha. Time time mo guys achosa teni. Japanga po majeble lo pasaka mweni. Time time woine naona baby. Likonke bagai ati mepi. My ziwa ija ya so. Nikali bofunza zina ati brother shit ilapo kaso. Elo nishinili block mu matumba. Nakumbuka starta nasi ya kunyumba. Time time babwela papita blessa. Bachita nati baby sa. Time time bashigula jema soni. Bosho kapocha timbesa pona soni. Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Pana anuka.
Chitira kwa fiabo yo. Chitira kwa fiabo yo.
We bring up na magero paka bwacha. Last night I did it na my baby. Maybe I was drunk paka JP. Damn damn no mulamba champosha. I'm sick when I truly remember no mba champosha. Jingire murumu na chain na chankonka. Baby take a seat na chain na chapoka. Mutu waseku kana patapo na kesi ya bevu. Si atum kapo pano kanya lefu. Deso sobo na bifu no kanya lefu. Chanifaka muzoni nizibera famu. How come after bless I been here famu. Chidikuti baby rero nikona kwana. Zat, tenga kapesu pie mo. Tenga kapesu pie mo.
Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Bana anuka.
Chitira kwa fiabo yo. Chitira kwa fiabo yo.
Bana anuka.
Estoritaishiva
Bananuka.
Chitira kwa fiabo yo. Chitira kwa fiabo yo.
Bananuka.
Estoritaishiva. Estoritaishiva.
Trezizo chimu tonza muma tutena. I'm a blog guy but icha nikondai. No zesko but icha nidonzai. Ichi cheve nichi banda. Stata chiku tielai. Mune chali pusa nako. Poti sendo file wipe pompai. Poti yeka yeka chiwo nega chima jela. Start yaba guy chiwo nega chima jela. Tukonda movie limba. Iti cheve njama big teams. Tuna baja vali sharp ukaleza. Ma biggie baya baja vama teka kaleza. Tuna tenka ni yaka most. No TV javaka most. Ay, chiku panga victim. Yono njama big team. Dre, Steffix, TNT, I'm big boy. I'm big boy.
Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Sishinkala pozi zila. Ichucheve nichi musele la kwa kaba. Chadidasha konga blessa. Na ebe blessa chuuza divina. Bana anuka.
Chitira kwa fiabo yo. Chitira kwa fiabo yo.
Bana anuka.
Estoritaishiva. Estoritaishiva.
Bana anuka.
Chitira kwa fiabo yo. Chitira kwa fiabo yo.
Bana anuka.
Estoritaishiva. Estoritaishiva.
Did it wait.
Remember where you're going from. Zambian Music Promos.co.